Zamatsetisana iwale apa mukuti zimulila sowale sindikudziwa ngati misonzinga kati koma ifa ntangwigwira seninga ikang'anthe nanga lero maliro mawaso maliro ase imfai yanula mipaliro ikuthamanga heve ili paliwiro pano kukangoja anthu akuyang'ana paliwiro ndimangomvera kutali kuti ziyanthu zimatuwaisi lero zili pamphuno mwatinali basi ya matuwas komatuwale anaboleza pompano mafruza hadiworking ake adye ndani tsopano asewale mesa mati tisiye zoyambana chaka chamawa tiyambe zopambana mesa umati ndiwe acharume ndewalola bwanji kutanthu siwa chisoni chialume mwatipatsa pulesha mwatipatsa mbuku mukagona kuchile mesa munali ndi lumu pompano pompano mumavekedwa ufumu ndeti muveka ndani mmene mwachoka inumu wandilowetsa jango ndendigwire mtengo wanji sindikubvetsa anthuwa akuyankhulanji umadziwa mvule kagwa kuchuluka zolira usani mundendere basi gemu
yakaletsa iwala yifa ifa singati iwale lelo yamutenga mbale wana ngakaleta iwala yifa ifa singati iwale lelo yamutenga mbale.